Onye na-achọ ka emeli ezigbo ife buluke n'ụzọ gosi na ime ezigbo ife dị mma site n'ime ezigbo ife maka na ife ọma na-akpọ ife ọma
okwu
na ọ bụrụ ife kụọ mkpụrụ ose etu anya ka ọ mịalụghị oloma Ichoku bịa jebe na be ngwu wee kọsịa lungwu ife ọkọ lịa ngwu wee chili mkpịlisi osisi one mole chinye si ajebe n'ọdụ ọjị dị na-amanya ji ị ga-atụ bịa n'elu o wee jetụsị anya bụ osisi n'elu ọjị wee natasị ngwu na nke tụlịa n'anya bụ na nke ya atụ na n'elu ọchị ata bịa daa anyanwụ bụ ichekwu n'ọnụ nke ya atụ na n'elu ọchị ata bịa daa anya n'ọnụ ngwu esi ya kedu ke n'ife na-esi na ọ na-eme ọsị ya na ọ na-ekwu izu ka ọ na-eri ọnwa nwa a na-anwụnarị ya ọ na-afị ahụ nwa anwụnarị ya ya nwere ife ya ga-eme wee basị anụ na wee pụta wee kpọọ anya icho si ya na anụ ufe ndị ọzọ anụ nwere ugbene na-eji nkufa wee na-ekpokọta ụmụba na nke dị iche okupụta iwere ọnụ ngọngọ ọnụ ya wee na-ekokọta ụmụ nke ikoziela ọnụ ya n'afọ ekwuo nye afọ ka esi otu a wee nwụrụ ya bụ na ọ bụ ọnụ ị na-egbu iyi nke ji ekpachala ọnụ ya anya debe anyị n'akụkụ anyị a ị ga-anụkwa ụfọdụ si eji ọnụ va ekotala onwe va ife na-ata isi
ọ bụ na ka dị nne nne m aka emeba si si mee ibasisi me manya bu na nebutalisim abona ka denne ne make mi basisi me ibasisi me manya bu na nebutalisim
Ona ka nwanne ye nwoke ya kwase bachachasi asi nke bu na onya ni adi esi ofu za ga
ne ponchim
ka na bu jena tasi amu madive ne obiasi mpona ni afugo nye ga anu ya ya jebe po jebe kwase isa sisa
ne ponchim
fu si mpona ajo
ne ponchim ne
mpona ni adi azi
ne ponchim
So so fu wanne ye nwoke ke luru efe de ka aru se
ne ponchim
ka ne jina ni a
ne ponchim ne ponchim ne ponchim
wanne nke no na akuli agwo na bu agbu izu
ne ponchim
me jesisi ofu mbose
ne ponchim
we na kota si am ofu
ne ponchim
ikolobia de believe na kota si an ive
ne ponchim
lisi ni anya so we po
ne ponchim
mpona na ni Ne ponchim. Oka katazi oku oklikli, ka katazi oku oklikli. Wa wesia, tapu buke neva honi. Buka amale vavo. Ya kwono oku ava.
Ne ponchim.
Wa wesi nne mkwona, neve ana achie kwe abona.
Ne ponchim.
Ike wataki acho taga anu mkwona.
Ne ponchim.
Mkwona we buku. Se oblogu no mele.
Ne ponchim.
Oblu nkike watani ama anu.
Ne ponchim.
Tino wa.
Ne
ponchim e ba ka wanye nwoke ba bu isu no we mu bi
ne ponchim ne ponchim
si opu no me katara we no a
ponchim
ike wata
ne ponchim
achi e me kwa ke ade ndu no wa mpona wana na biki
ne ponchim ne ponchim
na ni be fe me kwa nata
ne ponchim
ke anya na aba afu ka mpona na biki na obu no me kata
ne ponchim
juni ama nke wata
ne ponchim
de banyu uno manam ajo ku de ko gwo
ne ponchim
ugo kolebu o le re
ne ponchim
na bu ku e de ba
ne ponchim ne ponchim
o nwele egwu mu agba obodo a na agba onye na egwu zanya be egwu bom mkpo na
ne ponchim ne ponchim
etu egwu si ati vo ge gwo na mu onye ge buze egwu chiara ma obo tu ge egwu
no
je na nkete ma ogbalaka we je ni ve ge ni
ne
we je gwa nna mpo na ya bu nke na akuli agwo nna si anya we ti ve ke we mekwa adi anwai na ndi ozo emekwa si gwa no mu nke ba e ba ko no po bom agbu izu ngwa ku iyo ozo mpo na si ni ama ato ji na akia nke bu ni ama ya mu eso tabanakia ya na akwa utaba ni ama angu mmanya ulu weba uje kwa ite nya bebu nya nguru na ungu ya kia ndu ya mwa wilu kam epuse nya buku mbasi ya wiluwe ulu ni mendeli mbona wiku nie gubebu anga fagumo Abuna nna mu nonso nna maka gwe mu jenya begu Abuna nwanne mu nonso nwanne maka gwe mu jenya begu Abuna nna mu nonso nna maka gwe mu jenya begu Abuna nwanne mu nonso nwanne maka gwe mu jenya begu Abuna ka denne nne maka mi basisi me Ibasisi me ma nyabuna ne butali simwaya Abuna ka denne nne maka mi basisi me Ibasisi me ma nyabuna ne butali simwaya Helulu belu 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 belu
belu belu
belu belu belu belu belu belu
Nepunchi
maga,
nepunchi
maga,
nepunchi
maga, nepunchi
maga,
nepunchi maga,
nepunchi
maga, nepunchi maga, nepunchi maga,
nepunchi
maga, nepunchi maga, nepunchi maga,
nepunchi
maga,
nepunchi
maga,
nepunchi
maga,
nepunchi
maga, nepunchi maga,
nepunchi
maga,
nepunchi
maga, Chiva mada kwetaro na
ya
na chia mana talo ya ya.
Chiva
mada kwetaro na ya na chia mana talo ya ya. Akunu manangona mechase. We bring a booze, Busulu, my boggy, just as Evelyn or Nata. Put a Korea, Alpha Loria, Media Farianese, the ban. Okay, but an anime will be to put on if of an in a
man.
I can actually make a new year, cheer with Bulosa. Je ne peux pas te faire de la vie, mais je ne peux pas te faire de la vie. Je ne
peux pas te faire
de la vie. Je ne
peux
pas te faire de la vie. D'ici et bas, je vais aller en bonne. Merci à vous, je vous remercie. Je vous
remercie.
Je vous remercie. Je vous
remercie.
We pour mon nom que Babu Zusia, non, le nom de Yano. Yama ba, si a bed, Yama, si a mis quoi, ou la cha.
Ne
punch,
ne
punch,
ne punch, ne punch,
ne punch, ne punch, ne punch, ne punch, ne Amaluku, Abizuka, Mazio, you will go.
What's
the young is a weapon? A
weapon.
Where's in the bunny tea, ya, tea, ya, tea, ya? Look what the bomb, ma.
Never
put you. Never put you. See who
there's
ever needed a boom. Never put you. Never put you. Never Sini ya mele siya buko Kwa nukwa wala cha Nyana sinu kwa digo mma Siku bezi ukwene kuhu
Nekonchi
Ode mbubo nya jalo kumatakli Ebuwe mmanya, buzu we mmanya One mwoneni, buwe weka mbo siyaka Abia weli ife Kwa siye jezi lia tive no
Nekonchi
Ndibeva ni nejelo Abuizu no mwe so weje Well, when I live, when you want me, when them born and go belly, they work with you, Vabi, them.
They
put you. They put
you.
I was put
as
a nose. They were not a bottle. They put you. See, no more when you get here, we did. We're not so see what you see. You'll be on them. 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 You'll be on Look at one another, see Cavani Lubeva.
The
woman with Tibere. I wish where you had been washing. Get
Nekunchi
Ndia chakatazi anu rom Poto abuizu anu rom potu ewu
Nekunchi
change na tabago fa we na bazia no no niki ke we je gwa ndo no ngi kulobia we mbuloko we je je ni mo fi e ba we choba fuzi abu izu e bo boto na na abu izu no anu azikwa no ndo we ganye mbosi ndi ndi ba je na tanga nwanye bia dulu kwa nwa ki izu e kwacha sele kabasi we ka
Abuna namu non so nanda makale pamu jenyabe. Abuna mwane mu non so mwane makale pamu jenyabe. Abuna namu non so nanda makale pamu jenyabe. Abuna mwane mu non so mwane makale pamu jenyabe. Abuna kade nene make mi basi sime. Mi basi sime manya buna nebutalisim. Abona kade nene make mi basi sime. Ibasi sime manya buna nebutalisim. Elulu belube, elulu belube, elulu belube. Elulu belube, elulu belube, elulu belube. Elulu belube, elulu belube, elulu belube. Elulu belube, elulu belube, elulu belube.
Nepunchi.
Nyabungi boji onu ebu oji Minyeke nile inobo Maka naji oku bilinka kwa onu Wana abana di chieji Ega maloko nefu wa bonye kukalia Ozakalia mbosu Udoke nile ya buso soma nono Maka no nye balon keti ama si na evye silia
Abu nana mu non so nana makare kwa muje ya beku Abu na mwane mu non so mwane makare kwa muje ya beku Abu nana mu non so nana makare kwa muje ya beku Abu na mwane mu non so mwane makare kwa muje ya beku Abu na kade nene make mi basi sime Ibasi sime manya buna nebutalisima Abuna kade nene make mi basi sime Ibasi sime manya buna nebutalisima Elulu belube, elulu belube, elulu belube Elulu belube, elulu belube, elulu belube Elulu belube, elulu belube, elulu belube Elulu belube, elulu belube, elulu belube
Nepunchi, nepunchi, nepunchi.